Abigail Ncube ngikhuluma isiZulu. Abanye badideka emqondweni yabo ngokuqathanisa ukholo nolwazi khona kungafani. Ukholo lutholwa uloyo ozinikela ukulufumana. Ngingakhetha ukuba nolwazi ngazo zonke izifundo zeBhayibheli eziyiqiniso, kepha lokho akuzali ukholo. Noma ubani angakholelwa kuyiqiniso, kepha akufani nokukholwa. Ulwazi lwenhlakanipho alukhoni ukuba lenguquko ethandwa nguYehova. Omnye umsebenzi womoya ngokuthi usikhokhele kulo lonke iqiniso.